Walo kunaizo okulero ne kizuri wante bitundu byankole ne Buganda ebisinze okujumbira okutwala abaana masomero ga senior. Alipote efulumiziddwa akakiiko k'obwenkanya mu buweereza Ecovolunteers Commission kyakasiddwa nti omuwendo guno gulina akakwate ku mungi bw'abantu abawangalira mu bitundu bino. Ku muwendo gw'abaana wakati w'emyaka 13-16 guli okwo obukadde 6 beesanze nga bano obukadde 210 bokka bali mu masomero. Susan Atukunda, omunoonyereza omukulu mu kakiiko eyasomye alipoota eno.
Naye kati tuyina abaana 4,000,000 n'obugwamu abatali mu ssomero, abatali mu lower secondary education eno gye twogerako. Bano abaana baliwa, ogenda okwesanga tetusobola ba accounting. Era kale ekituufu abamu bali mu vocational, bali mu technical, naye ate UBOS egamba tuyina abavubuka balinga 40-something% tebali mu ssomero, tebali na mukola. Kati bano abavubuka tebali ludda wa? Ne weesanga nga twazuula nti nno abamu abawala babafumbiza wakati w'emyaka 10-17 naye nga ate kino tekikkirizibwa mu ggwanga.